gudniinka fircooniga ee caada dhaqmeeda oo lanka dhaqamo waa wadamo badan oo caalamka dhululka iyo soomaalidii dagaasa iyo kumid ee goobo sida bingalanka isticmaalo waa gudniinka fircooniga ilaa iyo haddana ka teegan dhaqankaasa soomaalida tobabarkun lanku hadalaya sidii bulshada lanku wacyigeli lahay gudniinka fircooniga ee magaalada baydhabo iyo waliba lanqobada iyo qaybo shilduban ee bulshada iyadoona ha ku qayb galeen ururada bilaanta ee deegaanka ku jira oo korenti iyo waliba tobabarka hayay wacyigelin oo ka saabsan sidii bulshada lanku wacyigeli lahay gudniinka fircooniga iyo ku hadalaya gudoomiye ku xigeenka ururka horumarinta xuquuqda bilaanta ee koonfur galbeed mulki ibraahim axmed
ana magacaaga leero mulki ibraahim axmed oo geeg inteegano hay-adda oo leero South West Women Development and Human Rights Network ku ahaa gudoomiye ku xigeen islamarkaasna aan ahaa kusimaha gudoomiyaha ee geeg lay fursad aan helnay inay un bulshada reer baydhabo oo xaafadahaado injiyoyaalka gibdho hogaamiyayaan haadeen IDBs haatoy inuu geeg wacyigelin inuu unta unka soo bino wacyigelintaas oo ka saabsan IT gudniinka fircooniga dhibaatada si leeya gabdho is injeesida oo weli dadka hadda in suuli ka alayaan weli in suulna iyo umulisa dhaqameedyada umulisa dhaqameedyadaas oo dhibaatada shan dhaayaan bilaanta bilaanta horta hadii nagata gudniinka hadii nagata hadii oo umulisa dhaqameed nagata unulay horta gacantaana iska halaagahayna unulay wali is jeesadahayna hadii oo saas inay unulay way fahansiyaan dadka tan wala gudaha bilaabo tan wala gudaha bilaabo tan oo umulisa dhaqameedka bilaabo tan oo haddana gabartaasi markii si fool hanagato oo iyo qoyte iyo fiirsadaasi in tiigsadaana takhtar oo eraase wal ilaahay shaani lay sugee sax wal ilaahay shaani way sugee walaa ilaahay meelka abuurday haba hawshan iyo sii iska leh meelka hirooshan sii iska leh laakiin meel ma yaal takhtar nimada oo wali leereeyay aqliga baroy ee qiyaasta ka darsay leeri hadda way leereeyay dadka takhaatiirta saato way leeyina halan furun lama furun sadin furun iyo way keraayeen wal furun maqsaan bilaabaytaas hab uu qaytay oo xamilay atoo ilaa ku yaabay in la bixiyo sadigee iyo dhuriyaas meelad dhahayaan oo qortaasay ilaa xanuunka say balaarati iyo qoqnaydaas hadii hospitalka la jeeyay waa lagu qabada koran marka umulisa dhaqameedidaas oo qalabka oo iyo markaasay bilaantaasay iyo ka hagaayaan ama ka umulisiyaayaan oo saxnaayeen qalab rasmiyan iyo unqan isla markaas gabartii dhiigbax diga ku xataa dhiig joojin oo cibaday iyo unqudraan qalabkaas oo daawo ka dhigdayaan un lahayn to qalabka waliya ka dhigaa soo ma leh tan kalena ma waxay to inay weel ku yaabe tooraha qaadad ama sakiina weydii walaagsay marka barnaamijkaas geed inta ku furahayna barnaamijku oo loo sabood gareeyti gareeda oo una oo South West Women Development and Human Rights Network ee fuliyahayna fulintuna lele sabootkina nasiidi gareeda ee geed inta ku qodanay
tobabarku waa yahay qaban qaabadii hay'adda gareedo iyo waliba walwiin iyo ku taro doonta sidii bulshada lanku wacyigeli lahay aada dhaqmeedkun waana lan rooji lahay gudniinka fircooniga ee gabdho.